yande joni 8:15 studio Kalangu habaruji e fulfulde kor jagnale modon sumana man janganta on habaruji di nani koy majji so geje leydi Italy no aadi warde leydi men Niger do gabbatte wala so geje leydi men dur duggol biddo bonda ko non ni fawarjo himbe dilla wambe be leydi Niger jodi nobe tan Libi puddama na ngartire hande yewtere men pinnono dara filla hono sadar makko tawa har filla ko darto kebo ndiyal labdan ceni dan to enda terra on nanan yewtere de bandiraabe yewtere Amiru Hamidou Nyandu mo terra noni wontiri hono farjo no horjo gouvernement leydi Italy kanyum woni ko haali o wi leydi makko no aadi wattude sogeji mun en ngara jodaande leydi Afrique do enda o wi go fu be puddanandu ko nan waddudo en leydi Niger ko be gatto sogeji mabbe din enda gin tafon dun du kwanda ni sogeji di enda ngadan ko watta hembre chapande joygi e himbe wobbe ko laati ngarto enda gam batta fa wallita sogeji leydi men Niger wambe no domi leydi di enda be kintinan be kolla dun du kwanda golla nan ko tebe kebi be durwide biddam bonda ku kanyu e jahadi en ben enda faware jondu be durwide du kwanda e dilla wambe filla mudun kandu kwanda dun wonno ko o haali kanko horejo gouvernement leydi Italy nonni faware jondu konda ni hono seni en dari no tawadu konda am jeego lewru decembre wonno ko faware joni hono batu goddo fudda batu odu konda ni wattando filo ko darto hono gartirol himbe leydi Niger tawabto en Libi muybe tawe garti ndene nekay du konda dum waddi ko hande mo kalti himbe ujina kemi joyon kam won ko wartira nani kibaru on no wontiri ciagal jooda kalen ko wadi ener duniyaru dum wonno ko gouvernement leydi Niger hawtade e fedde leydi duniya hawjene filo dilla wambe wetende OIM hoji lawol gam batte warto bibbe leydi Niger ko to ujunaji nayon tawanobe yasin hande wakati kalte o enam ujunare kemen joyon hebi yottake do enda juude to enda Libi der mabben tawa rewbe kanyo e cukaloy de nyawbe e himbe latibe du konda ni barmu fellabe dum du fu gouvernement leydi Niger ko hoyta dende mudum wakati ko be ngari ko la ngalaji piroji do enda ni loktorobe ngari jabbita kebe kay himbe latibe kanda gaddobe jawdi safareji e waddobe kulantereje ko rento himbe fa hande no wodi himbe latibe kandu waddani be ndiyam kanyu e nemande ko to kayni jahangal mabbe du kanda wadno wodiri yaade le wuroji mabbe to be juubi ton endam hono latibe ni windama to enda biro jodangir leydi Niger Tripoli wonana himbe ujunaji tato e kem yetto e chapande joyon lana pirowa ka warino labi tati jippinino beto jondu konda ni ka yahan ko to labi joy ka wadda ko heddi dum enda le balde garoje de OIM e gouvernement leydi Niger no won du konda no dara laabi ko himbe wartube endam ko taybe kebi be gadi jonde mabbe e le balde de endam nonni har filla majju waddi ko himbe fawar joni be leydi Niger wombe ton enda nene ne kay son tawabe torra sanne sanne nene ma biandu wombe ton enda Libi dilla wombe enda ni wombe no garta be enda ko wattu ujunaaji do mabbe won ko warti wakkati mo kalten on ciagal majju to min andan wiide hono samu kan wonno hono himbe waddobe ballaga mum do ko yaawi yaawi har safareji kandu kono naati e wallugol mabbe sabu ne do fu jippido kinaabe ndar dum be balla be jeewa cella mudu fadde mudu yottoade wuro mudu en docteur Ila Al Hassan kanyu on enda golta samu to enda nani ko halni bandimi Musa Hassan
au niveau de l'aéroport déjà là
der jipporde lanaji piroji de no kuje gon mo'inama loktorodo himbe nyawtete wadama do lana kan jippori min ewata be cella hanube nyawtede tawrabe metal berne den be jare be nyawti hanube jare hopital bendu sey jare nyawtoy ko buri hewde der mabbe ni woni e jabe nauni helube wobbe mabbe du no tawre nyawuji gon waddabe ben gadan ujune dido caka balde didi de lanaji tati gaddi himbe lana fu wadan himbe hemre e ko diki
plus de 500 migrants a bord c'est pratiquement un vol tous les deux jours
e do ko darto hono nyaw boylo daade himbe ko wete men jittu enan ko laati wurtake hono to wete angwal malan le region mo zander hojugol teddene mu e safareji mo no kenna gade himbe nyaw ben endan dun sabi nyangu mata ka senda ni nangudo kesum nene ne ka dum waddi ko faware joni min jewde mete docteur Abu Yahya laati do kanyum duno goni horejo faware joni do fil ko darto hono nyawuji di enan ko no ton endan o halani bandimi Mustafa Maman Sani tewonto dun tawa ado filla nyangu endan
Zabon arrestri 47 ka.
Himbe la soji dido e jeddo nangi der mabbe himbe dido mayi min teke ke cellal bandu himbe kame nayo e woygu gardo fu min daran cellal ɓandu mum wala o na o to ɗum ndu gam famude nde goɗɗo no tawra iri ñawgu illa kenga min puɗɗi tuugal ñaw ɓoylowu daaɗe gu nder cakantaraje to ñawgu wangi waɗan himɓe hemre e sappo wonɓe no buura nder mayre ministére du waɗi safarde wadda duuɓi ɗiɗiɓe yaade waɗuɓe duuɓi laso e jeenaygo na no tufe cefe sappo gaɗa gam yawnude tuugal ngal miɗen gatti tammude du ko tuugal ngal waɗa ñawgu jaali
cette vaccination va permettre de circonscrire le mal.
Nanni Batu hono ko soyde tawa sakola ko hoddira waɗede sappo jeetati lewru décembre ɗum endani Batu mo leydi Niger no tawa ni fawari jondu kondan sigila mo non waɗa no woɗiri hooreɓe leyɓe du kondan kewɓe won ko warto fotta e Batu on endan to enda sappo jeetati lewru altinere warore nonni ɗum saabini ko hoorejo hono fawari joni fedde nde rewɓe wiyetede mata tawa sakola kan wi hono Batu endan fonde teke no wonno wara ni caggal mum tawa no sigili fa no woɗi gam batte jaɓɓitade hoɓɓe muɗum en madame Betty Aissa to umani nani ko haalani bandimin Abdoulaye Aoussouk do fillaka
l'engagement est indescriptible parce que
himbe gari sanne be gardi anniyaji lobbitu misali rewbe be golle cuudi en acci gari wadi rewbe juube leede yasin leede tuba koobe leedi amerik gari ɗo denne de gonga anniya wattama miɗo hiɗi du yettude bandiraɓe an rewɓe tawa ɓe illa golle tawa sokola ɗe nanga wakkati fuu no dari no nanga ko watta ɗum fuu ɗum moƴƴi ɗum woɗi du nder majjum ɓe kolli ɓi leydako nde allah jaɓi du rewɓe ɓe no ciriyi wernude himɓe no woɗiri faa garɗo fuu nemsititta ko waɗi wari nde allah jaɓi min taykake du min daari nomin gatta gam hilnade nokkuje ɗe mbaade ni julɗe ɗe kanti
non wantiri hono fedde sukaɓe ummatore leydi Niger ten CNJ kandu kondan ni illa atalata o wonno no waɗa Batu mum to enɗan tawa tonda ko watto hemre capanɗe joyi ɗiɗo won ko wari fotti e Batu on endan Yakuba Cissé Soumana hono kam wonɗiɗaɓo hoorejo CNJ on endan nani o haalani Nafisa Adamou Sirfo ɗum woni manda oɗo Batu sappa momi gonɗo ɓe gaɗa
sukaɓe ummatore ɓe région ji jeetati ɓen fuu kawri nder nokkure wore nde heɓa moye noon fuu heɓa barke bandum e wadde golleji misali kokkol ƴiƴan kamɓe Batu jooɗa kaalen e kulle goɗɗe hitande fuu nimɓe no kawri e hawride nde nden mum ɗum wondano e fijo 18 décembre go amma ɗum waɗi duuɓi tati joni koye ɗum yaada e golleji fijo 18 décembre go komin ardini hitande hikka nde woni wartirde potal e jonde jan kwatta tawe sukaɓe ummatore warɓe to hawride nde ndeɓe kooti ɓe jaaɓe ekkintinoa gottawe ɓe laatake ardiɓe filade jonde jan e potal nde région ɗi min jeeɗi fuu wakkati himɓe gallure to min jeeyi ɗon goni no jooɗi minen kay min gattanana gollal buuwol nder commune uji ɗi ndenne golleji ɗi min gatta ɗi ko hokkata misali to bandiraɓe amin nder région ji
eɗen garta e dow filla komin kalno ko filla ko darto gollirde ciment to enɗan malbasa ko tawa himɓe muɗum noon murta dow filla tewtude joddi mum e lebbi jeegon hawride waɗama noto ko tawi narral waɗi hakkunde hooreɓe sarusi hooreɓe campagne on kañum e himɓe golloɓeɓen enda syndicat maɓɓe ɗum waddini ko hannde nde ɗum min noddite keɓe gam batte min paama towi ɗum tawa mamadou ousmane kam woni hoorejo gollirde nde enɗa nani ko haalni gongu mahammad nani ɗantani dow jiidal maɓɓe ngal enɗa
e haala ka kalten ka miɗe hen e jooɗa kaalel gam hoorejo campagne on no e dow laawol warde yiida e amin deputéɓe nokkure ɓen ɓe gari ɓe jii ɓe garano ɓe jiide e golloɓen fadde maɓɓe warde yiidude e amin ɓe ƴamimin min kokka muñal woodi ɓe mbimin min tinno min gaɗa ko watte fuu heɓa saɗorma o heɓane mo sola
non wontiri keñal ɗo enen galluñami woni ko fuɗɗa dogguingol kekeji ɗi leydi Niger nene nokkuje fuu goni ko wari hawri dow muɗum nene ni fawari joni hono darade mabɓe arandere nde hakkunde ñame yaade dow sowo ɓe gaɗino ɓe timmini kiloji hemre capan tati e jeenayyi mbiteɗo Ali Idrissa gonɗo AS fan kañum woni ko yehi heɓoy jama kan daɗi himɓeɓe fuu o yaari ɗum heure uji nayyi e minta jeenayyi e seconde uji noga e ɗiɗi ko tokkimo tokkuɗum kamo Jibrila Hassan mo fawari joni o e forêt kandu heure uji nayyi e minta jeenayyi e seconde uji noga e joyyi tataɓo on du kam wonno fawari jo Mohamed Hassan latiɗo kandu wona wasika kandu min heure uji nayyi minta jeenayyi e fawari jo seconde uji capanɗe tati woni ko waɗi subaka oni kamɓe capanɗe nayyi on ɓe dillito enɗan dow so yaade dogan duci ɗo ɗo jundamum kiloji hemre capanɗe nayyi e ɗiɗi
woni daane HCR fedde leydi duniyaaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yaaɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗole leydi Niger.
Ɗum woni daane HCR fedde leyɗe duniyaaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yaaɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗo nder leydi Niger. Fedde de illa tati lewru mai hitaande duuɓi 2017 singi gollirde mum Agadez.
Ɗum e fedde HCR de singana.
Fedde de singama ngam heɓande feroɓe ɓe worde e waddande ɓe balla.
Moy adete hano feroɗe leydi mum.
Neɗɗo dogguɗo leydi mum de wawa soƴƴi nder mayri ngam no hulato torre dalila diina mum leñol mum ñumo mum ngam no jaaha e parti na no jaaha e fedde jinganore himɓe leydi na misali ngal leydi mum no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗan ngo. De ni a ferowi leydi ma fa a wawa soƴƴi nder mayri ngam aɗa hula torreɗa na misali ngal leydi maɗa no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗan ngo. To fedde HCRD no wawi wallirima lamba amin ni waɗu ɓolum 8 ɓolum ɓolum 1 2 1 2 lamba amin ni waɗu ɓolum 8 ɓolum ɓolum 1 2 1 2 noddude lamba o fotay crédit fukkin hakkillo ma wala goɗɗo feere andowo a noddimi de a noddi gollowo amin gon famtinte no gaɗa ko keɓa balla.
Har filla yewtere men pinnoɗo hannde en kaali haala saɗora ma ndiyan ko tawa nder leydi Terra kañum ko kalte haala muɗum ɗum du konda ni se ama Terra nokku no laatiɗo to ndiyan saɗi har filla ko darto hono ƴogir ndu enɗan ndiyan laatiɗan ceniɗan ɗan du saɗi ton ko watto gure noga e joyi woni ley leydi ndi enɗan himɓe ko watto fawar joni 1970 no wuuri ɗon enɗan ɗum waddini ko faɓare joni du konda ni hono fa filla ndiyan ɗan heɓe himɓe woɓɓe no miila keɗan foɗo e famayo jaati ɓuuri hoyde ko hennon funi jon o ni hono bandimi Alhassane Kuzi Mahamadou Dia to jahangal o yewtidi Amir Hamidou Nyandou mo leydi Terra nani ko haalani mo le yewtere.
Le problème de loi Terra est connu de tout le monde.
Rafi ndiyam ko tawa le Terra ɗum ko nimɓe fuu andani noon ngam nokkure tiiɗunde noon sanne woɗi du fa wasa yotte to ndiyam ɗam e ɗum tiiɗi sanne bako ndiyam no woodi se wasama fa waɗɗake. Le rafi joɓol janngele ngol kalanmi o ngol bande waloɓe no jiɗi wallude yamtanana neɗɗo heɓa ko waddi nden hi neɗɗo heɓay ko hokki fuu kamɗo hetta ndiyam ko yarte nden e rafi ndiyam o wala fuu no ɗum filorana ka mosola saɗorma oɗo nde heɓte woni ley lewru mars avril yaade me ngam wakkati nguli noon nden yimɓe fukaja ndiyam ko yarte amma gomnati no ɗon tokkiti e yiidude e walloɓe ɓen ngam tefande ɗum mosola. Minen du hedde amin miɗen ɗon ƴama walloɓe ɓen gaddanamin ballaga ko hatta tawi min keɓi ndiyam bayiɓe ballami ɓen gaddi jom en andal gaɗi etol mu'en dow majjum ɓe mbi ndiyam wala de mosola majjum woni ndiyam fooɗo e illu maayo kulojum hemre no e Terra ko hokkata wuroji tawaɗi ɓadagol debagol ɗum fuu ndiyam e haala ka kalten ka yimɓe jom e andal luggal gaddama fa ɓe gaɗa etol maɓɓe fa ɓe ɓeyda e nokkure to ndiyam faddete ɗon heɓa ɓe keɓa ndiyam ko heƴi ɓeɗon gaɗa ko watto fuu fa ɓe ɓeyda ɗum waɗoɓe etol ɓen nimɓe no ministére hawjine filla ndiyam e laaɓal ɓen no iɓe godi andal dow majjum sanne kano ɓe mbimin ceede mum ummata konana milliard aruji capanɗe nayi e joyi yaade capanɗe joyi ngam dollar no yan no ƴeeña yaade ko ɓuri hewde hannde e ɗum yotto milliaruji capanɗe jeɗɗi amma miɗen ɗon gatti gite amin e fedde leydi Chine gollidore e Niger nde ngam kamɓe ganno barage Terra o kanƴum waɗi komin bindi ɗereji min ƴamiɓe ɓe gaɗanamin gollal ngal ko atta tawi min keɓani saɗorma o mosola
do ɗum won ko habaruji meɗen e fulfultili hannde nde seni wiya assalamu aleykum mbalen to jam walimi accidan e gongo Mouhamadou ɗan tani gam batte wadda habaruji e ɗengal hawsankore
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
Agadez
do radio Sara
lamba capanɗe jeena e jeɗɗi FM
Alik
do radio Kausen
lamba capanɗe jeena e nayi FM
Dingimi
do radio Dilerem
lamba capanɗe jeena e jeenayi FM
Kabalewa
do radio Mambio
lamba capanɗe jeena e jeenayi FM
Dogonduti
do radio Dallon
lamba capanɗe jeena e ɗiɗi toɓɓere jeetati FM
Walam
do radio Baru
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o FM
Tera
do radio Liptako
lamba capanɗe jeena e jeetati toɓɓere jeɗɗi FM
Dokoro
do radio Muria Dakoro
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o FM
Nyamai
do radio Scout Mukarteji
lamba capanɗe jeena e toɓɓere jeena e FM
Madawa
do radio Sarawnia
lamba hembre ɗiɗi toɓɓere go'o FM
Tanut
do radio Damergu
lamba capanɗe jeena e jeena e FM
Studio Kalangu